kudeka, oh my babe, nikupe nini my love.
Kwako mimi sioni wala sisiki kabisa, siwezi kuambilika, nikupe nini my love.
Mapenzi matamu so kifani, mapenzi yamenikolea dia.
Nahisi raha nikiwa nawe, nani mwingine kaso wewe. Oh baby, I don't want nobody else but you.
Sikudanganye kuna tae kupenda bora, niamini mpenzi wangu we. You be running my mind every day and night, wewe namba moja, niamini, niamini.
Girl, I like you when you do it like that. When you dance it then you throw me right back. It's a bubble kando yako, baby ajitamati. Namunguka oh my side, mapenzi matamu so kifani, mapenzi yamenikolea dia.
Nahisi raha nikiwa nawe, nani mwingine kaso wewe. Oh baby, I don't want nobody else but you. But you
kill a brother.